Blog Talk Radio.
RNC Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asange. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RNC Viva! Viva! RNC Viva! Viva!
Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi
aho turi kwa kane ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022. Mukaba muri kumwe nange Champagne nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero nko bimenyereye kwa kane mu munsi twageze ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage. Aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda, ku munyarwanda merewe, uko umunyarwanda afashwe ubuzima bwe muri rusange. Umunyarwanda ameze ate mu Rwanda? Umunyarwanda abaye hwate nyuma y'iyo shogano irangiye? Ngo barasetse, barishimye, berekanye yuko rwose ibintu ari byiza, berekanye yuko nta gahinda bafite, berekanye ko bishimye. Amenyo barayashinyitse baragenda bayageza nk'iriya rwose, ariko hirya bati imboga mufungo w'imbwija uragura 500, kiro cy'isukari kigeze ku 2000, nyama sinakubwira. Ariko duseke twishime, kasamuko guseka mwo kabyaramwe, nkambwira yuko basekaga koko bishimye, berekanaga cyangwa amenyo ari bya bindahari byo kugera gute sahari byo gushenjagira ngo ushira, gushenjagira ushira se ibyo birakuzanira iki? Birakuzanira iki? Biraguha iki? Biragaburira umwana? Birabuza umwana kurwara bwaki? Birabura se kukwicisha iyo nzara? Ewe, ibyo ngibyo nabyo ni ibindi bindi ntabwo nzi ukuntu umuntu yabyita. Ako ni akaga rero, nanga ko akaga gakomeje nyine kugirirwa Abanyarwanda ngubwo ubuzima bubi Abanyarwanda bakomeje kubamo. Kuzageza ryari? Abanyarwanda rero nimwe mubabaye, ubabaye ni ubanda urugi buri gihe, niko mpora mbivuga. Nimuhaguruke mwirwaneho bakunzi ba Radio Itahuka. Rero tukaba tugira ngo tunabisegureho kubera yuko hari hashize iminsi mikeya tutabasha kubagezaho iki kiganiro kubera izindi mpamvu twari dufite, twari twagize, bityo ariko tukaba twari tubakumbuye twongeye kugaruka tugira ngo twongere tubane namwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Nakoze cyane santare, ndagushimye kandi ndagushuhuje. Ndasuhuza na Serge mufatanye ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye, baba abanyarwanda b'imbere mu gihugu cyangwa se bari hanze y'u Rwanda mu buhungiro ahangaha turi. Dusuhuze kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi, n'abanyarwanda bandi bakunda impinduka, bakunda demokarasi, bose turabashuhuje. Umunsi wa tariki ya 30 z'ukwa gatandatu 2022 tubafite ikiganiro kizwe n'ingingo enye ntekereza ko zitari bube ndende cyane. Umunsi ku nyigo ya mbere turahera ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu, kuko ni ikibazo kiduhangayikishije aho turi kandi mu Rwanda imbere kibahangayikishije. Turasesengura rero tubone ko mu by'ukuri uriya mugabo Kagame afite ari kuri defensive cyangwa se arimo kwisobanura cyane ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu, nubwo asa nk'aho abisuzugura babishyize ku ruhande, ariko urabona ko ni ikibazo kuri we, kuko urabona ko arisobanura cyane, akavuga nabi, agatontoma, ukabona ko ari ikibazo kimukomereye. Imigingo turi buganireho ni ikibazo cyo kwiharira amasoko mu Rwanda bikorwa na FPR. Twagiye tubona kenshi mu nganda zikora inzagwa cyangwa se inganda zikora divayi mu bitoki zahagaritswe. Iyo ni icyo bita kwica konkurense, kwitwera konkurense, kwica konkurense. Donc mu rwego rwo kwiharira amasoko, utwo tuganda twakoraga amadivayi baraduhagaritse mu bitoki, amadivayi mu bitoki n'inzagwa mu bitoki baraduhagaritse. Ikindi twabonye inkuru icyashya ahangaha naho ejo bundi batubwiye ko ngo bahagaritse, bafunze ngo inganda zatunganyaga amazi zikayungurura zikayagurisha abaturage ku mafaranga make, nazo barazihagaritse. None ikindi kikomeye kurushaho naho batwereka ko mu mujyi wa Kigali ngo kompanyi kuva muri 2013 kompanyi cyangwa se amasosiyete yemerewe gutwara abantu mu mujyi wa Kigali ngo ugeze ku bantu miliyoni 1,600,000 ngo naba sosiyete atatu gusa. Abenshi rero nakurikiranye inkuru muri zo commentaire baribaza abo bantu aya masosiyete n'ayandi. Nikibazo byose urabyibazaho ariko mu rwego rwo kwerekana ko mu rwego rwo kwiharira isoko FPR ikoresha ibintu byitwa ubuziranenge igafunga ibigo cyangwa se igafungira abantu bandi babashoramari bashaka kwihangira imirimo ikabafungira kugira ngo yihari isoko yonyine, ariko bigira ingaruka ku bukungu, bigira ingaruka ku mibereho y'abaturage kubera ko irabakenesha gusa ntabwo kubakenesha gusa. Murabona ko no mu mujyi bitera ikibazo nko muri transport abantu birirwa ku mirongo bakayiraraho ahangaha nakurikiranye baravuga bati abantu bamara amasa kugira ngo umuntu abone bisi agomba kujya ku murongo amasaha ane mu mujyi wa Kigali kubera iki? Kubera ko bisi ni nkeya, abamire gutwara abantu muri transport public ni bake cyane muri Kigali, kandi impamvu nyine ni byayo niyo kwiharira amasoko kubera ko abenshi bababuje gutwara ntibemerewe gutwara abantu, kandi baramutse bemereye abantu bakajya muri transport public ikibazo cyahita gikemuka, ariko agatsiko gashaka kwiharira isoko ryo gutwara abantu byateje n'ikibazo gikomeye cyane gituma abantu batabona amabisi bamara amasane ku murongo bakayirwaho imvura ibanyagira izuba ribica bategereje bisi. Iki kibazo nacyo turagisesengura. Indi ngingo turi burebe naho regi ivuga ngo ikeneye ngo u Rwanda rukeneye miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo rubashe kugeza ku baturage bose amashanyarazi muri 2024. Turareba ikibazo kirimo cy'uko hafi 48% ku ijana by'abaturage ntabwo bazabona amashanyarazi aturuka ku muyoboro mugari, ni bazabahabwa ibyo bita imirasire donc energie solaire, ariko nkuko bagiye babitangaza kenshi iyo energie solaire nta kintu bashobora kuyikoresha n'ugucana itara gusa. Ubwo rero bisobanuye ko abantu 48% bazaba bafite amashanyarazi adashobora kugira icyo bamarira, udashobora gucomekaho telefone, udashobora gucomekaho radio n'iki byose. Indi ngingo turi budebe aho Rubavu abayobozi ngo akarere ka Rubavu gategeka abaturage kuzamura inzu za etage enye ngo hagati eshatu n'enye, ariko ikibazo izo nzu barazamura ahantu hari imitutu, ahantu muzi ko ubutaka bwiyashije abantu hakazamo rwose ibintu by'ibyobo. Noneho umuntu akibaza ati bite ni gute ubutegetsi bushobora gutegeka abaturage kuzamura inzu za etaje nke ahantu n'inzu zisanzwe zari zarubatswe kera zasenyutse izindi zikazana imitutu, ubutaka kuri kaburimbo bukaba bwarasamye bukazana imitutu kubera cyangwa se imitingito y'isi ikurikirwa niruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Ibyo bintu uyu sesengwe neza umuntu ko atari bizima kubera ko ntabwo hari ahantu bategeka kubaka abantu kubaka mata etage ane, ntabwo ari ahantu hazima ubigereranye neza. Yego umuntu yabikora akakora ku giti cye bitabaye itegeko cyangwa se atari hakiwe na leta. Mbo ku nyingo yacu rero ya mbere turareba iki kibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Tuvuga ko Kagame ari kuri defensive ari ku rukuta cyangwa se arimo kwisobanura cyane, abantu bakekaga ko wenda ko ntacyo bitwaye kiriya kibazo bagiciye ku ruhande baragipfukirana nticyavugwa, nkuko ibinyamakuru byinshi byagiye bibona na binyamakuru itangazamakuru ryo mu mahanga ryavuze ko kiriya kibazo cy'uburenganzira bwa muntu kitavuzwe bihagije, bagipfukiranye bakagica ku ruhande. Ariko Kagame yasohoka iyo ajya kubwira abanyamakuru ukabona aratuntumye, ukabona avuganye umujinya, ukabona agiye gusara n'abanyamakuru, ukabona icyo kibazo kiramuhangakije kiramusaza kiramutesha umutwe nk'umuntu yabivuga. Biterwa n'iki rero icyo kibazo? Ubundi wavuga ko nta kibazo gihari, wenda avuga ko uburenganzira bwa muntu nta kibazo gihari mu Rwanda cy'uburenganzira bwa muntu, kubera iki agiye imbere y'abanyamakuru ukabona yasaze arabatuntumira? Bega yabize ibyuya, yarakaye umujinya nk'intare, biraterwa n'iki hangara ubona ko rero ni ikibazo gikomeye mwabonye ahantu abanyamakuru umunyamakuru wa BBC amubaza ibibazo akagaba akamusubiza nabi cyane ati ari BBC nta nundi wemeye kumpa amasomo ati nta ngo nkeneye amasomo ya BBC nta ngo nkeneye amasomo n'undi muntu wese ntashobora kumpa sinemera ko yampa amasomo kubyerekeye indangagaciro ngo values anga icyo kibazo murabona mwabonye ko gitinze iminota igeze kuri 30 avuga ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kandi atontoma n'uburakari bwinshi cyane yisubiramo ukabona ko ari ikibazo kimuhangakishije mwibuke ko hari ibibazo ngo baganiriye mu mwiherero hari ibibazo batavugiye hanze ntabwo tuzi neza niba ibyo bavugiye mu mwiherero bidafitanye isano n'icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu kiza ukabona cyamutejeje umutwe imbere y'abanyamakuru yabuze akire n'ayamira aratuntumira abantu arenda kubarya yasaze donc ikibazo cyamushajije kwa cy'uburenganzira bwa muntu kandi mu byukuri kitaragize kiza ku murongo w'ibyigwa ari ikibazo ubundi banyuze ku ruhande bakakihorera ukabona rero ko ka kabazo icya kintu bitango na kabazo gatoya katagomba kuza mu nama baciye ku ruhande bakagapfukirana ni ikibazo gikomeye kuri Kagame cyane kubera ko murabona ko ni ikibazo impamvu mwabonye batwereka inkuru iyo mugiye ko mugire ngo itubwira ko ngo Kagame ngo yakiriye premier ministre wa Singapore ngo mwakira muri village urugwiro noneho rero hari ibintu ngo batangaje no premier ministre ariko ikintu cyantangaje ni amagambo premier ministre wa Singapore yabwiye Kagame ndumva yenda ntagiye mu nkuru yose premier ministre wa Singapore asa nkaho yahamagariye Kagame gucisha amakeshya ati wikarume ababwira ati kwakira ibitekerezo by'abantu bakunenga nta kibazo kirimo kwakira ibitekerezo by'abantu bakunenga ngo byabo iyo umuntu yakira ibitekerezo by'abantu bamunenga cyangwa se ibintu byabo bakorana ndetse ngo niyo byaba bivuye hanze y'igihugu ngo ugomba kubatega amatwi ugomba abakunenga abo mukorana niyo baba ari abantu bavuye hanze y'igihugu ubwo ni amagambo premier ministre wa Singapore yabwira Kagame ati ugomba kubitega amatwi ntacyakirimo ugomba kubatega amatwi ngo kuko ngo premier ministre wa Singapore mbabwire ko ari umuntu Kagame akunda kwigereranya kuko umuzi ko Rwanda rukunda kwiyita ngo Singapore y'Afrika ariko urebye amagambo uwo mu premier ministre wo muri Singapore yabwira Kagame ubona ko ari umuntu udaboroza ubwenge bigaragara ko ari umuntu ujijutse icya kabiri ukabona ko ari umuntu uri sage umuntu ufite ubunararibonye kandi mbega umuntu wubashywe ufite ubwitonzi muri politike n'ubushishozi uzi no kwigengesera ukabona ko mbega amurusha ubwenge ari ubwo mu ishuri ari n'ubwo muri politike ubona ko yigisha Kagame nk'uwigisha umwana w'uruhinja k'umwana w'igitambambuga ambwira ati reka abakunenga ntacyo bitwaye wowe batega amatwi ari abangaba imbere mu gihugu ari abo hanze bose batega amatwi ngo yaramubwira ati ngo nta muntu ngo bo ku isi ngo nta muntu ngo bamukuri buri gihe niko uwo premier ministre yabwiraga Kagame premier ministre wa Singapore ati nta muntu uba mukuri buri gihe nuvuga ko umuntu ashobora kwibeshya urumva niba wibeshye rero abantu bakagukosora cyangwa bakubwira ko wibeshye karumetwa wikarume ubumve ubatega amatwi ibyo bakubwira ubikosore noneho premier ministre wa Singapore ngo yaranabwiye ngo ninkuriye mu gihe komo ngo yabwiye Kagame ngo nta muntu wihariye ubwenge kuri iyi si niko yavuze ngo nta muntu wihariye ubwenge kuri iyi si ushobora kuzi ko urikora neza ariko wenda ibyo ukora bifutamye abantu bakabireba bakabibona bakabinenga bakabona ko uri mu makosa ugomba kubatega amatwi bose ukabatega amatwi urumva rero ko ahangaha kubwira Kagame ngo urumva ko uyu mugabo Kagame yigereranyaho muri utegeka Singapore urumva ntaho bahuriye we ni umuntu uzi ubwenge ujijutse uzi gutega amatwi abamunenga baba ari imbere mu gihugu baba abari hanze kandi wakamenya yuko atazi ubwenge atari umuntu w'igitangaza nawe ashobora gukosa kandi ko abantu bose bari kwisubura wese yakosa urumva ko ahangaha ni ibintu yasa nkaho yigisha Kagame ariko ibintu byoroshye umunyapolitiki wese yagombye kumva kuko abanyapolitiki bose bemeye kuningwa mu bihugu bitegekwa muri demokarasi ugiye ku butegetsi wemera kunengwa ntabwo wajya muri politiki utemeye kunengwa ntibishoboka abakunenga ugomba kububaha kandi nawe ukaba uri pure yuko abantu bakunenga igihe ukora imirimo yawe kuko nawe wenda uba uza muri politiki wenda ugafata ubutegetsi nawe waravuye muri opposition icyo gihe nawe uba waranengaga abandi nawe rero igihe ugeze ku butegetsi ugomba kwicara hamwe nawe ukareka abandi bakakunenga kuko nawe wanengaga abandi kudongo kunenga no kunengwa ni ibintu biri normal muri societe mu gihugu kigenda kuri demokarasi mu gihugu kirimo ubwisanzure mu gihugu kigendera ku mategeko byo ntagari ibintu bidasanzwe ntacyakirimo ariko ibi ni ibintu bagomba kwigisha Kagame ko ntabyazi ni ibintu bagomba kwigisha kandi ibintu byibanze byoroshye buri wese yumva kwa ariko ibi bintu premier ministre wo muri Singapore arimo kwigisha Kagame kandi byagombye kuba bize bo anga rero igitangaza nuko kuvuga ngo umuntu yubahe abantu bamunenga wemere kunengwa ubatega ibintu bakunenga ubitega amatwi n'usanga ari amakosa ubikosore babwira Kagame cyangwa ibyo ntago ari kubimiza kubera ko mwibuka Kagame avuga ngo abatutavuga rumwe na ngo abatavuga rumwe natwe bo baba bavuga iki abatavuga rumwe natwe baba bavuga iki umva amagambo ya Kagame mujyumve neza n'uvuga ngo umuntu wese agomba kuvuga rumwe natwe agomba kuvuga rumwe rurimi rumwe natwe ibintu akabyumva kimwe natwe ibintu akabisobanura kimwe natwe udakora ibyo ibintu utabyumva kimwe natwe agomba guceceka ngo abatavuga rumwe natwe baba bavuga iki urumva ko mwumve ayo magambo Prime Minister wa Singapore yamusobanura ibintu yamusobanuriraga ariko mwumve na raisonnement ya Kagame Kagame ati abatavuga rumwe natwe baba bavuga iki umva ko nta mutegetsi ufite afite ariko ikibereka nyine nuko hari ibintu birere mantere ibintu byoroshye kumva ibintu biri normal muri societe cyangwa se mu bihugu byose bigenda kuri demokarasi birimo ubwisanzure buri wese yumva ariko Kagame adashobora kumva bagomba kuza kumwigisha wigisha umwana wo mu kibura mwaka anga ni ikibazo gikomeye cyane bo anga rero murumva ko Kagame we kubwira ngo ni nareke natorere cyangwa se yihanganire abamunenga abatega amatwi niyumva ibyo bamunenga ari byo abikosore cyangwa se yumve ko ari normal muri politiki yumve ko ari normal kunenga no kunengwa yumve ko ari normal ibyo ntabikozwa kubera ko nyine nkuko nambi babwira bwa utaravuga rumwe natwe bavuga iki ikindi we ni umuntu uzi ko abantu bamunenga agomba kubafunga akabica bakaburirwa irengero akaba abanyapolitike baba abanyamakuru bamwe muri sosiyete sivile abatavuga rumwe nawe bose ni ukudisparisa ni ukubafata akabafungira ubusa akabica akaburirwa urubozo bakaburirwa irengero ibintu nk'ibyo nyibikwa donc we niko abyumva ntabindi urumva ko kumwigisha ni nko gutokora ifuku niko umuntu yabivuga urumva ko uriya mugabo wo muri Singapore ajya yigereranyaho bumva ko ntaho Rwanda ari mu bitekerezo ntaho ruhuriye na Singapore urumva ntaho ruhuriye na Singapore n'umutegetsi wayo aratekereza neza kurusha Kagame kino umuntu yavuga nuko uriya Prime Minister wa Singapore yabwiye ikintu Kagame nacyo gikomeye yaravuze ati ngo abaturage bagutora niyo baramutse bashimye ibyo ukora baguha indi manda ugakomeza akazi ngo bitabe ibyo ngo hakaze iki ngo bitabe ibyo abandi bakaba aribo bayobora urabyumva neza aravuga ati abaturage batora bamutora bagushyizeho iyo bishimiye ibyo ukora barakongerera manda ukongera ugakomeza ariko ibyo ukora bitabashimishije ba haza abandi bagomba kuza abandi bakayobora ariko ibintu Kagame numva ko ntabwo icyo kintu ntabwo Kagame akizi mu muco we mu wa politike ikintu cyitwa alternance au pouvoir ntabwo kiba mu muco wa politike ntabwo akizi ni ukukimwigisha bundi bushyashya urumva kangahe ni ikibazo gikomeye muribuka avuga ngo muzankura ku butegetsi buti urumva muzabigeraho ngo muzansubura mute muzanyura mu kirere muzanyura mu mazi muzanyura mu matora muzabigeza mute kugira ngo mbeho urumva ko tekereza wenda ibyo kunyura mu mazi reka wenda tuvuye ko bishoboka kwa wenda ntibizagukunda umuntu arahakana ko abantu ngo nta umuntu uzabasha kumuvana ku butegetsi ngo atazabishobora anyuze mu mazi ngo no mu kirere ngo bitazakunda ngo ntazabona hanyura ngo haba mu mazi haba mu kirere ariko akongeraho ngo no mu matora none se niba umuntu umuntu utegeka avuga ko yemera principe za demokarasi ni umuntu wemera ko amatora ashobora kumuvanaho ariko we nta nubwo nemera ko ashobora kuva ku butegetsi hakoreshejwe amatora ngo ni ukuvuga ngo we afite mekanisme zo kwiba amatora yo kuyatekinika ku buryo udashobora guturuka hanze ngo uze niyo abaturage bagukunda 99% ngo uzaze utore utorwe donc bamutore umutsinde kubera ko we afite uburyo azatekinika amatora amajwi akayatekinika akayiha ku buryo utazigera umurusha amajwi urumva ko aha ngaha ni ikibazo gikomeye umuntu uvuga ko tora adashobora kumuvanaho numva ko atemera principe za demokarasi ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane bo aha ngaha rero umva ko aha ngaha ni ikindi kibazo gikomeye ariko handa ibintu byose bikabereka ikindi kabereka ko we afite umuco wa politiki umuco bari kumwigisha bari abantu bavuga ngo ni Singapore Afrika ngo Rwanda mu Singapore n'iki byose ariko ubona ko umutegetsi wa Singapore yaje ari kumwigisha nk'umuntu wigisha abana bo mu kibura mwaka amubwira ati ni normal ugomba kureka abantu bakakunenga baba imbere mu gihugu baba buhanze nta cyaha kirimo ni ibintu safe party ya demokarasi safe party y'ubutegetsi kunenga no kunengwa ni ibintu muri politiki bibaho bi normal umuntu aravuga ati abaturage batakwishimiye abaturage bakwishimiye urakomeza batakwishimira ukava abandi bakajyaho ariko Kagame we ni ibintu ni ikintu gishyashya kuri ntabizi ntanabyemera no mu maraso ntashobora kubyumva ni notion adashobora kwemera kuvuga ngo abantu baza bagatora bakamuvana ku butegetsi urumva ko aha ngaha rero dufite umuntu umudiktateri ariko ufite ikibazo gikomeye ariko impamvu ngarutseho impamvu nazanyishije nuko ahangaha Kagame yavuze ngo abantu baramunenga urumva ko ibi bintu yabivuze inama ya Kagame irangiye arimo kwakira uyu Prime Minister wa Singapore ariko ahangaha ahantu Kagame yavugaga ngo hashize imyaka 20 na 30 ngo bashize imyaka 20-30 ngo abantu bamunenga ibintu bimwe ngo ibyo bamunenga bitajya bihinduka akumva ko atari normal ariko ukamubwira ati kuki atari normal uyu mbaka atari normal niba muri 94 cyangwa 95 bamuregaga kwica abantu bakamurega ku abantu baburirwa irengero bakamurega gushimuta abantu abantu bagakorera abantu yicarubozo akambura abantu ibintu byabo ibintu nk'ibyo ngibyo akaniga itangazamakuru akica abanyamakuru uko byari bimeze 94 n'ubu muri 2022 niko bikimeze ni ukuvuga rero ngo niba nta cyahindutse mu byo bamunenga 94 ibyo bamunenga ari byo gikora n'ubu ngubu 2022 kukise yumva ko bagomba guhindura abamunenga bagomba guhindura bagafata ibindi bintu no niba ibyaha wakoraga 94 byo gikora ubu ngubu amafuti wakoraga ari gikora ibyo bakunengaga 94 bigomba no gukomeza kugeza muri 2022 bikazanakomeza igihe cyose waba ukibikora bazagumya bakunenga ibyo bakunengaga 94 ntabwo bazabihindura kubera ko nawe ntuhindura ibyo ukora amafuti ukora ibyaha ukora biracyari bya bindi nibyo bakunenga rero n'abakunenga bazakoresha amagambo bakoreshaga muri 94 we rero bimubaza ngo bavuge ngo kubona ngo rwose koko ngo ibintu bane mvahora bakunenga ibintu bimwe kuva 94 imyaka 20 gashira 30 gashira bakunenga ibintu bimwe byesiri kuko nawe kubyukora ni bimwe ntacyo uhindura ntacyo ntujye wuna muri cumu amafuti ukora namwe nizo mpamvu nibyo bakunenga ari bimwe ntakigomba guhindura umva rero ntabwo ahangaha ari igitangaza ko ibyo bakunenga ari bimwe kubera ko nibyo ukora amafuti ukora ahora ari amwe nawe ntajya ahinduka mbo ahangaha rero umva ko ikibazo gikomeye urumva ko uyu mugabo ari kuri defensive impamvu nayo ugenda kuri defensive ni ukubera ko aranyi iriya nama aje imbere abanyamakuru ya toga birangiye akaje imbere abanyamakuru kwisobanura mwumvise ukuntu yatonomeraga abanyamakuru ba BBC yavuga nabi cyane ibazo y'uburenganzira bwa muntu abitindaho avuga abayingabire agira gute na n'uyu Prime Minister wa Singapore arimo kumwakira nawe icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu akigarukaho murabona ko iki kibazo kiramukorogoshora afite kiramukorogoshora kirahari nubwo ashaka kutwereka yuko wenda batakigana bakize ku ruhande ariko ni ikibazo kimukomereye kubera ko na akunda kukigarukaho kandi akakigarukaho avuga nabi mu magambo mabi atonuma abwira abantu nabi mbega mu buryo byerekana ko kimutera stress kibazo cy'uburenganzira bwa muntu kimutera stress ntabwo ari kibazo kimworoye nkuko wenda abantu benshi bashobora kuba bikeka mboreka tuye ku nyungu yacu ya kabiri rero bo harindi aha kantu nshakongera aho iki ngiki hari umupastoro umuntu umunyamadini wo mu Rwanda usa naho yavuze ibisa naho bihura n'ibyo nibya uriya Prime Minister wa Singapore wena sinshaka kuvuga amazina kubera ko sinshaka kujya mu bibazo wenda runaka n'umuntu w'umunyamadini wo mu Rwanda kandi ukunda kuvugira ku social media we yaravuze ati ati abantu banenze ati nacyo bintwaye ati ibintu banenze ndabikosora urumva ko ni kimwe urumva ko aravuga nka birya Prime Minister wa Singapore yavugaga ati kunenga umuntu nacyo bitwaye avuga ati abatunenga bari hanze abanenga ati abantu banenze ndareba nkagiye ibi nkareba ngakora irise ibintu bari kunenga nasanga ari byo kunka bikosora ati ahubwo nyina nababwira munenge cyane mukomeza ahubwo mukiremo umurego mugumye munenge nimbona ibintu munenga ari byo biramfasha kugira ngo nikosore ndongo mbikosore ibyo nibyo ngibyo uwo munyamadini wo mu Rwanda yavugaga yivugira ariko asa nkaho abwira abantu banga ko babanenga urumva ati bose kunenga ati munenge ntacyo bitwaje urumva gusa ikintu yavuze nuko yavugaga ati abo bakunenga ntacyo bitwaje ko ntago bagutora ariko nabo bakunenga wenda bari hanze y'igihugu bari muri opposition ntabwo aribo ukosereza kenshi ntabwo aribo kandamiza ntabwo aribo wita we nawe urabakurikirana ukajya kubica ariko ntago ari wambura amasambu sibo wakimisoro imeze gutya na gutya sibo akenshi usanga wambitse abapingu babura ibirengero mu Rwanda n'ibiki byose akenshi abari hanze abari muri opposition bavugira abaturage bo mu Rwanda bavugira abaturage mu Rwanda kuko nigeze kubabwira nti kandi umuntu wese yabyumva kubera ko niba abantu uba umusirikare w'umusivile uri muri ubarwa mu bantu bo muri elite y'igihugu igihe abaturage mu gihugu cyawe uvukamo n'abaturage akenshi baba barakurihira amafaranga baba warize ku mafoko ku misoro yabo baba imihanda bagiyagamo ni imisoro yabo abaturage no barayiharuye cyane cyane ababashije kwiga baba barize kubera imisoro y'abaturage bita barakurihiye amafaranga ariko bavanye mu misoro y'abaturage no kuvuga ngo abaturage iyo batotezwa bagafatwa nabi bakicwa bakamburwa ibyabo bamwe bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakagira gute bagasoreshwa imisoro itariyo bakakorerwa akarengane kenshi wowe ubireba cyane cyane uri ahantu ubasha kuvuga uri ahantu hirengeye ubasha kubavugira ni devoir yawe ntabwo ari ubushake na akazi kawe ni inshingano zawe zo kuvugira abaturage ni devoir yawe civique yawe yo kuvugira abaturage wumva rero ko uwo muntu w'umunyamadini iyo yumva abantu wenda abantu bari muri Australia bari muri Amerika bari mu Burayi bari kuvugira abaturage bo mu Rwanda wenda batanaheruka no mu Rwanda ariko bavuga ibibazo bibanabye abanyarwanda b'abaturage urumva ko bo bakora akazi kabo ntabwo rero wabagaya bari muri devoir yabo bari gukora akazi kabo kuvugira abaturage kandi abaturage abantu bafite icyo bapfana urumva ko niba abantu ibibazo bibaye muri South Africa bikaba muri Egypte bikaba muri Malawi cyangwa se bikava muri Guinea Equatorial ibyo bibazo akenshi ntabwo ushobora kukubuza gusinzira urumva ko baravuga ngo umusonga wundi ntabwo kubuza gusinzira ariko ibibazo bibaye ku banyarwanda biratubabaza biradushengura aho turi hose ku isi abanyarwanda dukomoka mu Rwanda biradushengura kuko ni abanyarwanda ni bene wacu nkuko nari mbivuze ni abantu baturiye amashuri batanze imisoro bubaka amashuri baraturihira biki byose urumva ko tubafitiye umwenda ukomeye cyane icyo ni umuntu wese acyumva rero umuntu waba umunyamadini waba muri societe civile n'iki byose ubuze abantu wenda bari hanze bari muri opposition kuvugira abaturage urumva ko ahubwo niwe ufite ikibazo cyane niwe ufite ikibazo gikomeye ko ntago wumva inshingano abantu bo muri elite bafite yo gutabariza abaturage bo hasi batabasha kwivugira kuko cyane cyane iyo bafite aho babivugira urumva ko handa hari ikibazo gikomeye noneho rero iyo umuntu umunyamadini avuze ati ntabwo babatora ati ntacyo bivugira atabo bantu bashobora kuza bakakunenga ibyo bakubwiye ukabikosora ariko ntacyo bivuze cyane kuko ntabwo bagutora turwa n'abaturage ariko nkubwire ko uramutse ubikosoye kuko abipropose umunyamadini mu Rwanda ati bakunenge reka bakunenge nimara bakunenge nimara kubikunenga urebye bakuneze niba ari byo ubikosore ariko nako nacyo dutwaye kuko icyo tuba icyo duharanira nuko ibibazo bibangamiye abaturage bikemuka none se nkunenze ndi muri Australia cyangwa ndi muri Amerika cyangwa ndi muri Norvège ibyo nanenze bibana n'abaturage ukabikemura nkunda mutse mvuze ikibazo cya Barnyaki ejo ubundi ukabahinguraniza bigice kiba kintwa nawo Kagame tuvinyisha ukuri Kagame ntago abantu bamunenga kubera ko wenda nanutse cyangwa kubera amasoso ye ntago bamunenga kubera ko ari inzobe bamunenga kubera ibyo akora ibyo ngibyo tubitandukanye bamunenga kubera politike mbi bamunenga kubera ingoma y'igitugu kubera ubutegetsi bw'igitugu ibyo akora ntago bamunenga kubera kwasa iki tucyumvikaneho aramutse aje aka ibyo bibazo byanayo baturage akabikemura waba ukimunenga se wiki babyicije cyane nyine ko nacyo igihe cyose agikandamiza abaturage agikora ibintu by'ubugome iyo muze abaturage mu banyarwanda bose ntabwo ari abaturage bo hasi gusa igihe cyose agikora abanyarwanda ubugome akabakandamiza akabita akabambura ibyabo akaburirwa irengero akabafungira ubusa ibintu nk'ibyo byose umuntu atarondora igihe cyose kiriho natwe ni tufite akazi ko kurwanya ibyo bintu ko kurwanya ko karengane aba bakoreza voilà iyo gihe rero tugize imana ari akagakosora avuga ati ibyo twamunenga yabikosoye icyo gihe ni amahoro natwe tubonye akazi gakeya byumvikane urumva kandi rero ni mu nyungu z'umunyarwanda uri mu Rwanda yuko ibyo biramutse bikemutse tukabivuga tuti ibyo twabonye Kagame ane nako Kagame akora nabi amafuti akora aretse gufungira abantu gusa akareka kwitira abantu gusa akareka kwambura abantu ibyabo akareka gukora iyicarubozo abantu ntibonyere kuvurirwa irengero wenda n'umutungo w'u Rwanda ntibongere kunyereza gucunga nabi bya rubanda kibisa waba ugishaka niki ikibazo wabigezeho urumva ko nta Kagame niwe uduha ibyo tuvuga ibyo kandi dovuari yacu nanone umuntu yakwimuka ntibuduha ibyo tuvuga kubera ko igihe hari ibyo kunenga ugomba kubinenga igihe cyose bigihari ugomba kunenga ukavuga kugeza igihe bizahindukira biramutse bidahari tukagira imana bigakosorwa ni amahoro uwo muturage turwanira duharanira ko yagubwa neza ingoma y'igitugu iramutse baramutse buna mu icumi umuturage akagubwa neza natwe ni amahoro erega hari n'abanenga bari kure cyane y'u Rwanda batanaruherukamo wenda bari no muri za pasiyo bari wenda batanagamije kurusubiramo ariko bababajwe n'ibihabera ndongo hangaho ni iki ngiki umuntu agomba kucyumva neza kunenga no kunengwa ni safe party ya politique kandi tugize imana ibyo tunenga byose bakabikosora nta muntu wazongera gufungirwa ubusa nta muntu wazongera kwamburwa ibye nta muntu wazongera gukorerwa icyorubuzo nta muntu wazongera kuburirwa irengero ibyo bintu byaba ari amahoro byaba ari paradizo tugiyemo urumero duvu ari yacu twaba twagezeho urumero kwangaha ni ikintu abantu bagomba kumva kunenga ni duvuari y'abantu bari muri opposition nta nubwo twebwe duvuari ashobora kuvuga ibintu wenda binezeza ubutegetsi buriho hari abantu bahemberwa kuvuga neza ubutegetsi no bakazihemberwa no gutekinika imibare no kuvuga ibitari byo imibare bakayitubura indi bakayitubya yuko babishaka kose ibyo barabihemberwa amafaranga cyane ryose opposition rero nayo no kwereka abaturage ibitagenda urumva ko buri wese agomba kujwa uroreke kwa akazi ke abavugira ubutegetsi bakabuvugira bakavuga neza bakabushimagiza n'uri muri opposition agomba kwereka amakosa kwereka abaturage amakosa ubutegetsi bukora ndetse kugira ngo ubutegetsi bagutera umugongo bamusange urumva ko safe party byo uwo mukino wa politique nukumeze rero nta birababaje kubona abantu bajijutse bafata abantu bo muri opposition nk'abateroriste cyangwa se bakabafata nkaho ngo kunenga ubutegetsi bakumva ko ari icyaha cyitangaza none idufwa yawe ni kazi kawe ntabwo kazi kawe kuri muri opposition ntabwo ari kujya gushimagiza ubutegetsi no akazi kawe ni ukwereka abaturage amakosa ubutegetsi bukora noneho barangiza ubutegetsi bakabwanga bakabutira umugongo we bakagusanga kugira ngo ugabanye majorite bakwegere ndovora yawe niko ibintu bimeze angaha rero muri rusange murabona ko ari ndayingarutse kuri icyo kibazo cy'uwo munyamadini wo mu Rwanda we n'abandi bashobora kuba batekereza nawe bumva ko wenda abantu banenga ubutegetsi ari abantu b'abanyamafuti ari abantu nk'uko umwe yabivuze ngo ni abantu ba b'inyangabirama abantu ba sepa abantu bashira isoni cyangwa se abantu tongo babonona batagira gute no nta buri wese agomba kujya muri rurere kandi kiraho ngaho yisuje noneho tujye ku yindi suje ya kabiri igihe cyose wakenera ijambo Chantal wambwira ari tujye ku ngingo yo cyose cyo kwerera amasoko ni ingingo twakunze kugarukaho iyi ngingo ubundi bavuga ku isoko ryo mu Rwanda ari isoko ngo rifunguye isoko harimo ipiganwa riri normal risanzwe nazo mpamvona bahamagarira abantu bahanze ngo baje gusora imari mu Rwanda ntabwo isoko uburyo Rwanda ubundi ko bari ku mpapuro ni isoko ririmo ipiganwa ni isoko risesuye rimwe ipiganwa ryigenga leta ubundi tagombye kugira amakaboko ariko mu Rwanda ntabwo biko bimeze hari ingiro batwaye utanga hari nka muri 2017 mwabonye ahantu hari inkuru zagiye zitambuka batwereka ahantu mu Rwanda ngo ishyaka riri ku butegetsi birumvikana rikoresheje inzego z'ubutegetsi baba bashyizeho ngo bafunze inganda 150 zakoraga urwagwa na divayi mu bitoki ubwo ni hose hirya no hino mu Rwanda izo nganda 150 bazifungira icyarimwe bavuga ngo ni ibibazo by'ubuziranenge ariko wabisubira wabitengera ukabona ko ari ikibazo mfite cyo kwicara concurrence donc kuzinya cyangwa se gucubya umuntu muhanganye donc mu buryo kwiharira isoko niba hari umuntu ufite icyo kiraka wenda ukora divayi mu bitoki n'iki byose akabona hirya no hino hari kugenda haza utuntu tw'utuganda dukora izimuza we abafite ubwoba bw'uko divayi ye itazabona abayigura cyangwa se ari ndashaka kwiharira n'ibitoki kwiharira n'ibyo bitoki niba afite uruganda runini akeneye ibitoki byinshi ashobora izo nganda zose kuzizimya kugira ngo abone materi promia ibyo bitoki bize mu ruganda rwe ibindi byo birashoboka angaha rero byaratangaje kubera ko aba bantu izi nganda 150 bafunze bavuga ngo ni ibibazo by'ubuziranenge banyirazo baragara abantu bafashe bafashe amakredi bafashe inguzanyo mu mabanki bakagura ibyuma ibyo gukoresha bakagira gute mbega umushinga bakaba utangiye bafite abakozi bahemba n'iki byose izo nganda iyo bazifunze ungumva ko umuntu abagendeyemo abafite imyenda ya banki bayafashe mukubaka utwo tuganda twabo dutoya abafite abakozi yahembaga nabo babigendeshejemo ikindi hari abantu cyane cyane mu majyepfo twagiye tubibona bagiye bafata nka nabo abaturage b'abahinzi bagafata imyenda muri banke bakajya guhinga insina zizana ibyari bitoki nyine byo kugera mu nganda abo bantu nabo bamaze gufunga izo nganda babuze aho bajyana ibyo bitoki byabo kandi badashobora kubirya badashobora kubiteka donc ugasanga bose ari abo bahinzi bari barashyizeho urwo rutoki nyine rwo kugemurira barakoze izo ntoki nyine zo kugira ngo bazajye babasha kugemura izo nganda bose babigendeshejemo ndetse nabonye n'abadepite bavuga bati nyamuneka bari abantu nimu bafungure kuko gufunga ziriya nganda zikora urwagwa na divayi mu bitoki birahombya abantu benshi cyane ari ba nyine inganda abazikoragamo abahinzi b'ibitoki bazigemuriraga bose birabahombya ariko urumva ko leta ntishobora kugemera kubera ko niki ni no uburyo bwo kwiharira isoko no kwiharira isoko no kubazimya kugira ngo isoko risigare rya wenyine utwo tuganda twose tuzime usigara ukora wenyine none ejo hari n'inkuru yasohotse ejo bundi batubwira ngo hari ngo inganda hari muri Kigali zitanduka inganda zakoraga ngo inganda zakoraga ibintu ngo za zayunguruga amazi noneho izo nganda zika amazi ziyunguruye zikagurisha abaturage ku mafaranga makeye ugereranyije n'ibiciro by'inyange nyange ya FPR abantu ngo babonaga amazi ya makeya noneho ejo bundi rero izo nganda nazo ngo baziteyeho barazifunga nabyo ngo kubibazo by'ubuziranenge ariko amakuru dufite nuko abaturage bavuga ko ngo izo nganda bazifunze kugira ngo abaturage bareke donko basubire noneho baboneze ku nyange nyo bajye kugura amazi y'inyange urumva ngaha naho urumva ni ibintu bitavugwa mu itangazamakuru ko leta yo ivuga ibazo ngo by'ubuziranenge ngo basanze amazi yabatameze neza n'iki byose ariko abaturage bakurikije ibyo bababwiye baravuga ati mwebwe mugende mujye kugura amazi y'inyange bira ibintu mugura ni biki urumva umva ko ahangaha naho izo nganda bazifunze kugira ngo abaturage bajye kugura inganda no kugura amazi y'umunyange uruganda rwa FPR rukora amazi ahangaha rero rukora amazi n'amatara za juni n'ibiki byose urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye nabyo ni uburyo bwo gukoresha umurya gukoresha imbaraga mu kuzimangatanya mu kuzimya cyangwa se kuzibya niko umuntu yabyita abo muhanganye ku isoko ukabacupiza ukabakura ku isoko kugira ngo isoko uryiharire wenyine izo nganda bavuga ni ahangaha inkuru yo mu gihe ko mu kwezi cya 27 z'ukwa gatandatu biravuga ngo Kigali ngo amashami arindwi y'inganda yafunzwe azira gucuruza amazi atujuje ubuziranenge ahangaha ni ngo amashami y'inganda amaze gufungwa kugeza ubu harimo iy'uruganda rwa Aqua Limited ngo riherereye ikibagabaga amashami ya Jibu ya Kabeza Nonko na Bibare hafunzwe kandi ishami ry'uruganda rwa Perfect Water Limited rya Bibare n'iry'uruganda Iriba Limited naryo riherereye muri aka gace ndetse n'irya Sip Kitukiro Limited wabo bose ngo ni abantu bakoraga inganda zayunguraga amazi zikagurisha abaturage ku mafaranga make ariko umva ko FPR yarabibonye ivuga ko barimo kuyambura isoko ry'amazi irabafungira kugira ngo inyange ya FPR isigare icuruza amazi yonyine anga mu byumve neza bo tubyihorere dukomeze rero indi nkuru nanone iteye ubwoba ni inkuru ya transport public cyangwa se gutwara abagenzi muri Kigali iyi nkuru ifoke umuntu ayibasomera inkuru iteye ubwoba inkuru reka ndinyishake inkuru ya yitwa ngo inkuru yitwa ngo niyo ku itariki ya 29 z'ukwa gatandatu ubwo nejo hashize 2022 inkuru iravuga ngo uburangare mu gutanga isoko n'imodoka nke umuzi w'ikibazo byazonze gahunda yo gutwara abantu muri Kigali iyi nkuru iravuga ngo muri 2013 reka nkomeze no kujya muri detaye nyinshi ahangaha uravuga ngo muri 2013 ngo umuzi w'ikibazo ngo muri 2013 umujyi wa Kigali n'urwego ngenzuramikorere binyuze muri Minisiteri y'ibikorwa remezo hatanzwe isoko mu bigo byifuzaga gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali icyo gihe ibigo byatsinze ni bitatu byarimo icya KBC Kigali Bus Service RFTC Rwanda Federation of Transport Corporation ndetse na Royal Express ibigo bitatu nibyo byatsindiye isoko ryo gutwara abantu mu buryo bwa transport public mu abantu abagenzi mu mujyi wa Kigali wose icyo gihe bavuga ko ngo umujyi wa Kigali warutuwe n'abantu miliyoni imwe n'igice kimwe miliyoni imwe n'ibihumbi ijana none ngo utuwe n'abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu ubwo hari muri 2013 ngo muri 2014 ngo amasezerano ibyo bigo byahawe yavuguruwe nyuma y'imyaka itanu ya mbere uhereye nko muri 2014 ubwo ni ukuvuga ngo ni muri 2019 ubwo niho bavuguruye amasezerano noneho ibyo bigo byari byahawe iryo soko uko ari bitatu byongera none gukomeza guhabwa iryo soko nta kigo kiyongereyemo nta cyavuyemo umva ko guhera muri 2013 kugeza muri uyu mwaka wa 2022 ibigo bitatu byo mu Rwanda ibigo bitatu byonyine nibyo byemerewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali muri 2013 baratubwira ko Kigali yetuwe n'abantu miliyoni imwe n'ibihumbi ijana none ngo ikabituwe n'abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 600,000 aba ibigo bitatu byonyine ngo nibyo byemerewe gutwara abantu abagenzi mu mujyi wa Kigali noneho bakavuga bati ngo guhera muri 2013 ngo imodoka zaragabanutse ngo mucyo gihe ngo ikigo cyari gifite imodoka 30 ngo zagiye zigabanuka donc bavuga ko byabaye bibi kurushaho kubera ko ngo imodoka zabaye nkeya zimwe zagiye zipfa zirasaza n'iki byose ngo imodoka zibanyeye none la consequence ni iyihe imodoka zaba nako abaturage abagenzi ngo baratonda umurongo cyane hari uwavuze ngo bamara amasaha ane ugize imana amara amasaha abiri ku murongo ategereje bisi hari mirongo ikuri iyi nkuru hari mirongo minini cyane y'abagenzi bategereje bisi mirongo minini iteye ubwoba ndongo hari umuntu ushobora kumara amasaha ane tegereje ujya ku kazi mu gitondo ukajya gutega bisi ukamara amasaha ane nimugoroba utashye ukamara amasaha ane ndongo ni ukurara ku mirongo ya bisi mu mvura ku zuba utegereje bisi kubera ko bisi ni nkeya cyane ndetse mbibutse ko hari amashyirahamwe avugira abaguzi muri konfinoma muri hariya muri zaguma mu rugo bigize kuvuga ko ikibazo cyo kubura amabisi cyangwa sikiriya iriya mirongo minini cyane y'abantu bategereje amabisi birirwa ku mirongo bategereje amabisi bakirirwa bakayiraraho ngo ari kubera ko ngo mu Rwanda nako muri Kigali abantu bemerewe gutwara abagenzi ari bake cyane n'ariya amasosiyete atatu yonyine bavuga kuva muri 2013 kugeza muri 2022 bati rero ntabwo ari normale ko mujyi urimo abantu bangana kuriya abantu batatu gusa amasosiyete atatu gusa ariyo yemerwa gutwara abantu kandi ubihenda ubigiye ubigenzi wasanga n'ari amasosiyete uko ari atatu ari ay'umuntu umwe cyangwa ari abantu ari famiye imwe bakayita amazina atandukanye ko ari abantu bamwe umva hanga hari ikibazo kiba umva ko ari monopole cyangwa se kwiharira isoko rya transport ikibazo rero nuko haha iyi nkuru urumva ko habaye kugira ngo isoko barihe amasosiyete atatu isoko ryo gutwara abantu barenze miliyoni imwe na miliyoni imwe n'ibihumbi ijana muri 2013 bakaba bageze kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 600,000 barihe amasosiyete atatu gusa afite imodoka nkeya zishobora guhaza abantu urumva ko ntabwo byakozwe kubera ubucucu ntabwo ari ubucucu si ubumenyi bukeya ahubwo byakozwe kubera ubusambo mu rwego rwo kwiharira isoko kubera ko cyane cyane abantu bari batunze inzira za kwasiteri bita ngo twegerane za hiyase abo bose babajugunye hanze babuza gutwara abantu kandi ni benshi cyane iyo umuntu akanibaza impamvu iyi serivisi yo gutwara abantu yapfuye igapfa ikarangira iminsi zikaba nkeya kandi hari abandi bantu bashobora kubwira bati nyamuneka abafite amabisi afite amatangisi mwese nimuze mujye namwe mutware abantu noneho ikibazo kigakemuka abantu bakajya bona imodoka vuba vuba ariko ntabwo bishoboka kubera ko ntibashaka konkurensi ntibashaka ipiganwa ntibashaka ko hari undi muntu uza gusangira nabo uriya mugati wo gutwara abantu nizo mpamvu babireka bakiharira soko kandi badashobora kurihaza nibyo twise rero mu kiganiro cyacu twise ubushize twabyise ngo ni ukwiseriva ibyo udashobora kumara cyangwa se kwipasa muremure kwiseriva ibiryo byinshi cyane abantu bashonje hari ibiryo bikeya ushobora gusaranganya n'abandi wowe ukiseriva byinshi cyane abandi bakabura ibyo barya ariko nibyo biseriviye ntubashe kubimara kubera ko inda yakubaga intuye nibyo rero FPR yakoze kugira ngo abantu babe barekereje bashaka buri wese ashaka kuzana agatangisi mu muhanda kugira ngo abashe kubona amafaranga kandi ari abantu benshi bakeneye kugira ngo buri wese abashe kugira ikimutunga abantu benshi bafite amatagisi babirukane FPR ibifate ni byose bifate iyuze muri aya masosiyete bita ngo ni amasosiyete prive kandi ari ayabo byose nimara bakwifata bibananije kubera ko afite amabisi makeya urumva ko ahangaha bipashije muri cyangwa se biseriviye ibiryo badashobora kumara ahangaha rero ni defo ariko murabona ko murabona iki murabona ko haba hariya mu bitoki haba ahangaha mu mazi abaturage bahabwaga amazi ya makeya na ziriya nganda zitunganya amazi nabo batangiye gutaka ngo bagiye gutangira kugura amazi ya FPR yo mu Nyange abahenda kandi bari batubona amazi y'amafaranga makeya none no muri transport murabibona ko nabo ku monopole cyangwa se kwihariza isoko bya FPL byatumye amabisa buri abantu bagahangayika bagahora ku mega services zigapfa kuri transport kandi byo kabibonwa na buri wese murabona rero ko kwiharira isoko byica ubukungu bigatuma bikazana kaduruvayo daboro murabona ko bidindiza bituma abantu bashaka kwihangira imirimo batabona aho bamenera bashaka kubona aho bamenera kubera ko ahantu hose hahagazwe aho ugiye hose aga FPL yarahagaze ukabona ukabura aho umenera kubera ko ahantu hose irahari irahari donko numva ko abantu bashobora kuzamuka kubera ko abantu bashaka kwihangira imirimo ni benshi ariko ntibashobora kubona aho bamenera kandi baramutse basarangagije nka kariya kazi ko gutwara abantu nako ko gucuruza amazi n'ibiki byose n'izo nganda twavuga zo zikora inzagwa na divayi mu bitoki bakabireka hakajyamo abantu benshi abantu bazamuka ari benshi bakazamukira icyarimwe kandi wenda hose mu gihugu numva ko ibintu abantu bakabona akazi ari benshi ari mu matagisi nawo mu nganda bose bakabona akazi icyarimwe bakazamukira icyarimwe ari benshi ukabona u Rwanda rutera imbere aho kugira ngo ibintu byiharirwe n'abantu mu gasiko bamwe biharira amasoko yose rero nimubona u Rwanda barushyize muri bya bihugu bavuga bati u Rwanda hari ubusumbane bukabije hagati y'abakennye cyane n'abakize cyane ntibikabatangaze nuko nguko nyine umuntu aza akiharira byose abandi akabajugunya hanze bakumirwa nyine bakagenda bakarya umusenyi wa mugani bagahekeje umusenyi ariko amafaranga akajya mu mufuka w'abantu bamwe gusa abandi bagakena ahangaha rero ni ikibazo gitagaze ikindi rero nshaka kubabwira kuri inkuru nuko harimo ikinyoma gikomeye ate ikinyoma mbona muri ministeri ya finance kubera iki muribuka cya kigega nzahura bukungu bazanye bago kirimo miliyoni ngo ijana ngo miliyoni 50 bazihaye amahoteli n'iki byose hari imibare myinshi yagiye isohoka inatandukanye cyane bitewe nuko abantu bagendaga bayamagana wenda leta ikabona gushyira imibare nk'iyo hanze bizahitera ikibazo ikagenda bayihindagura urugero aha ngaha twe twamaganye hano kuri radiyo itahuka twibajije ikibazo nako twanabyamaganye daburo twamaganye ukuntu leta ishobora gufata amafaranga miliyari 50 ikazishyira mu mahoteli amahoteli ni ay'abantu bo mu gatsiko umva kimwe cya kabiri cy'ikigega ikigega cyangizwe na miliyari 100 fashe 50 bahita bashyira mu mahoteli yabo izindi 12 nkuko byavugaga mu maraporo muri mu nkuru za mbere zabanje bavugaga ko ngo amasosiyete cyangwa se ibigo bitwara abantu ngo babigeneye miliyari 12 kuri miliyari 100 none wavuga uti wafata miliyari 50 ukongera 12 ukongera zibaye 60 oya deja bavuga miliyari 20 izagiye muri transporo no muri mahoteli ukabona deja 70% yose igiye mu minwe y'agatsiko none ariko nsubiye inyuma gatoya twaravuga tuti ni gute wafata miliyari 20 oya miliyari 12 hari ngire ngo bavuga miliyari 12 n'igice kimwe bavuga miliyari 12 n'igice ngo bahaye amasosiyete akora transport ariko amasosiyete akora transport iki gihe twe twari tubizi kubera ko societe civile yo mu Rwanda yari yavuze ko ari amasosiyete atatu gusa akora transport no tukavuga tuti ni gute wafata miliyari 12 ukazigenera amasosiyete atatu ariko nta gitangaza kirimo kubera ko ari amasosiyete y'abantu bo mu gatsiko kwa Kagame hejuru domo miliyari ufashe amasosiyete atatu akora transport ufashe mu kigega ubageneye miliyari 12 noneho ufashe ku rundi ruhande ufashe amasosiyete 3,900 cyangwa se ibigo bitoya 3,997 ubwo ndavuga ibyari byanditse igihe badusobanuriraga ukuntu ayo mafaranga yakoreshejwe yo mu kigega bati ibigo bitoya 3,997 babigeneye miliyari 3,800,000 mwumve uwo umubare ibigo 3,997 babigeneye miliyari 3,800,000 ariko amasosiyete atwara ibintu atwara abantu transport publique atatu yo mu gatsiko bayagenera 12,000,000 ari atatu noneho ahangaha twavuga ko ari ibintu bitari byo noneho nyuma bamaze kubona ko ari ibintu biri scandale uriya Ndagijimana ministre wa finance hari yongeye kuza gutanga gusobanura mu nteko nyire ngo imibare arayihindagura yayihindagura ati rero yahindaguye hano hari inkuru uvuga ngo ibizagenderwaho mu gusaranganya miliyoni 250 zongerewe mu kigega nzahura bukungu. Donko aha ngaha babanje kuvuga uko amafaranga yakoreshejwe donko ya mbere. Aha ngaha bavuze ngo miliyari mwumve neza hariya twa iriya nkuru itwasomye aka kanya yo mu gihe komu yanditswe ejo hashize iratubwira ko kuva muri 2013 kugera muri 2022 hari amasosiyete atatu mu mujyi wa Kigali akora transport publique. Ariko muri iyi nkuru ikintu banditsemo kubera ko twari twabyamaganye twerekana ko bidakwiye cyangwa se ari ibintu biteye ubwoba kubona bafata amasosiyete atatu bakaha miliyari 12 noneho muri iyo nkuru ya nyuma ndagize imana asubiye mu nteko hari ibintu yavuze ngo amasosiyete ngo mu gihe ibyo ngo ibigo byo gutwara abantu 55 ngo byahawe miliyari 7 n'amafaranga miliyari 7 na miliyoni 700 ndabore cyahindutse amafaranga yarahindutse ndabore kuko batubwiraga ko ari miri mu babitangaza bwa mbere batubwiraga ko ibigo bitatu bitwara abantu babigeneye miliyari babihaye miliyari 12 n'igice kimwe noneho muri iyi nkuru mu rwego rwo kutimangatanya cyangwa se ku kwerekana yuko cyangwa se kubeshyuza ibyo twavuze kugira ngo berekane ko mu Rwanda ari ibigo byinshi tubeshya ari ibigo byinshi bikora transport byahawe amafaranga menshi bahindura umubare w'ibigo babigira 55 kugira ngo bibe bitatu n'amafaranga babigeneye aho kugira ngo abe miliyari 12 ndagize imana avuga ko ari miliyari 7 n'ibice 7 urumva ko ahangaha barabihindaguye ariko icyo nashaka kubereka nuko twarabyamagaye twerekana ko atari byo bagenda babihindagura kubera ko hari ibintu wenda babashaka kuba twabishyize hanze kwerekana ko hari ibintu kamemeye juste ibigo aho kugira ngo bavuge ko ari bitatu bitwara abantu nk'uko twabyagaragaye kandi nibyo nabyo nta nuko nguko ni inkuru niko ikibyemeza yuko hari ibigo bitatu bitwara abantu gusa aho kugira ngo bavuge bitatu bavuga ko ari 55 urumva ko barabeshyaga mfite ko ari kugira ngo bakaruma abantu babemeze ko babwire yuko amafaranga atajya mu gatsiko gusa ajya no mu bandi bantu bandi bakora ibintu bya transport ariko urumva ni ikinyoma kubera ko niba baratubwira ngo iyi nkuru niyo mu kwezi kwa muri mu kwezi kwa gatanu muri 2022 baratubwiraga ko iyo nkuru yaravugaga ko mu Rwanda hari ibigo 55 bikora transport none hasuze ukwezi bakatwemeza yuko hari ibigo bitatu gusa bikora transport urumva ko barabeshyaga aha ngaha nicyo nashakaga kubabwira yuko iyo tugiye tukamagana ibintu rimwe na rimwe bajya mu itangazamakuru yabo bakagenda babihindagura imibare bayihindagura ariko rimwe na rimwe binyuramo kandi tukongera tukabibona ko binyuzemo aha ngaha rero murabona ko nyine ikintu cyitwa monopole cyangwa se kwiharira amasoko mu Rwanda bikorwa na FPR ni ikibazo gikomeye ku bukungu bw'igihugu kandi bidindiza abanyarwanda benshi nicyo nashaka kubabwira kandi biteza n'ibibazo bikomeye cyane murabibona cyane cyane nko muri transport ni ibintu byivugira murabibona reka tujye ku yindi nkuru indi nkuru tushaka kuganiraho ni inkuru ivuga ko ngo regi ngo kiriya kigo nyine gicuruza amazi mu Rwanda kiriya nako amashanyarazi gitanga amashanyarazi kikanacuruza kiravuga ngo mu Rwanda hakenewe miliyari 300 z'amafaranga y'u Rwanda ngo kugira ngo abaturage bose bazabe babonye amashanyarazi muri 2024 nabibutsa ko 2024 ni tariki ikomeye cyane kubera ko niho Kagame azongera kwiyamamaza urumva ko ibintu byose niho babitegwe mbibutse umuntu umesere ngira ngo umumeya wa Rwamagana ngire ngo wigeze kuvuga ati ibintu birakomeye cyane mu Rwanda ati ibintu byose bifite aho bihuriye n'itariki ya 2024 n'umwaka wa 2024 ati imanda tugiyemo iraduhitana kubera ko hari ibintu byinshi tugomba gutunganya mbere ya 2024 kubera iki kubera ko Kagame ashaka kuzaya matora avuga ati abaturage bose nabahaye amashanyarazi n'ibiki byose ubu ngubu baratubwira ko ngo amashanyarazi ngo abantu bafite amashanyarazi mu Rwanda ari 72% tugemere gutyo bo noneho ikibazo ko nyine ashaka kwerekana karite y'amashanyarazi baratubwira bati ngo hakenewe miliyari 600 nko narabwiye hejuru kugira ngo abaturage bose babashe kugerwaho n'amashanyarazi, ariko ngo ntagara abaturage bose bazahabwa aya mashanyarazi azanzwe aturuka ku mapirone ku miyoboro mu Kigali. Ubundi mu mibare batanga bavuga ko 48% kugira by'abaturage bari abatuye batatanye ku misozi bo cyangwa se bakenye cyane ko ntagara gutatana gusa n'abakenye cyane batabasha kwishyura amashanyarazi ayangaya yasanzwe batabasha kubasha kwishyura buri kwezi ngo bazajya bahabwa amashanyarazi aturutse ku mirasire y'izuba iyo bita umurasire mu Rwanda. Ubu ngo bagari 48% muri rusange imibare yabo yerekana ko 58% bagomba gutunga amashanyarazi asanzwe ayangaya aturuka ku mapirone, ariko naho ibyo bita ku muyoboro mugari naho ngo abandi 48% b'abanyarwanda batunga umurasire. Noneho uko twize kubivuga umurasire rero nanga muri rege muri inkuru baravuga ko ngo umurasire uba ufite ingufu cyane, amashanyarazi aturuka ku murasire w'izuba aba afite ingufu cyane. Ahangaha mu nkuru baravuga ngo usibye ngo gucomeka radio ngo no gucana telefone ibintu byose ngo ntago bikunda, ariko tubabwire ko mu nkuru twagiye tunyuramo hirya no hino muri ya midugudu y'itegererezo imidugudu y'ikitegererezo abaturage bagiye bitotomba bavuga ko daboro abarimo abenshi n'abantu bari mu bukene bukabije ngo batemere gutunga amashanyarazi asanzwe babaha umurasire kubera ko amashanyarazi asanzwe ngo basanze batabasha kwishyura ntabwo babasha kwishyura buri kwezi ngo bavuga ngo bazabaha umurasire. Ariko bakavuga bati umurasire mwatuzaniye ntushobora gucomekaho telefone, ntushobora gucomekaho ipasi, ntushobora gucomekaho radiyo. Bati iyo ushaka gucomekaho telefone, iyo ushaka gucomeka telefone ni ukujya ahandi hantu kure ukajya gutira. Noneho kibaza ati ariko niba abaturage abo ngabo bari mu bukene bukabije cyangwa se abo ngabo batuye batatanye bazabaha ayo mashanyarazi y'umurasire, udashobora gucomekaho ipasi, udashobora gucomekaho radiyo, udashobora gucomekaho telefone, ayo mashanyarazi amaze iki? Ko amashanyarazi aza kugira ngo abantu bayakoreshe agira ibyo bagira icyo bayakoresha nyine iki biteze imbere. Niyo gucana itara gusa nimugoroba nicyo amashanyarazi azabamariza. None ukavuga uti se niba duzana muri statistique, niba Kagame naza akatwereka yuko ngo abaturage be 100% bafite amashanyarazi ariko 48% ari bariya bafite amashanyarazi, udashobora gucomekaho telefone, udashobora gucomekaho radio, udashobora gucomekaho televiziyo, udashobora gucomekaho ipasi, ubwo iyo imibare atubwira izaba yuzuye ayo mashanyarazi yo kwatsitara gusa n'izo ni amashanyarazi mu by'ukuri. Urumva ni gutubura umubare w'abantu bafite amashanyarazi, ariko mu by'ukuri ayo mashanyarazi ntacyo bashobora kuyakoresha. Aha nicyo nashaka kuvuga ko aya mashanyarazi bavuga nabyo ifo ko abantu bajya babimenya iyo bakubwira amashanyarazi ngo none ko amashanyarazi muha bari abantu bakenye cyane cyane cyangwa se bari abantu batuye mu batatanye aturuka ku murasire nta kintu ushobora kuyakoresha bite, tuzabyita ko ari amashanyarazi, bari abantu bafite amashanyarazi tuzabyita iki? Aho ngaho ni ikibazo umuntu namwe mugomba kujya mwibaza mukamenya ko icyo kibazo gihari. Umunaza kugimbira ngo ati abaturage bacu bafite mukamenya ko ni icyo kibazo gihari ukaba washatse wakimubaza. Mbo imigingo twaganiraho twihuta ni naho nasomye inkuru bavuga ko muri rubavugire ngo barimo guhatira abaturage kubaka rekanziyo nkuru kandi gishake. Ni inkuru yo muri Kigali Today yo kuri tariki ya 25 z'uko 6/2/2022. Iyo nkuru yavuga ngo rekanziyo gishake nayibonye ariko rekanze. Iyo nkuru yavuga ngo ubuyobozi ngo rubavu ubuyobozi bwatanze igihe ntarengwa cyo gutangira kuzamura imiturirwa amagorofa. Noneho ntagiye muri detaye nyinshi baravuga bati ahangaha aho bavuga ngo uhereye muzi neza ko ikira kirunga cyangiraga ngo kimaze kuruka hari amazu yagiye yiyasa, kandi urumva ko iyo yiyashije n'umuhanda wagiye kwiyasa twabonye perezida Tshisekedi na Kagame barimo kureba ahantu haje ikintu cy'urwobo umuhanda wiyashije barimo kurebamo hasi ntanubwo ari umututu gusa haje icyobo gikomeye cyane. Amazu nayo yagiye yiyasa kubera iyo mitingito yakurikiwe no kuruka kwa Nyiragongo. Amazu arononekara cyane, amwe arasenyuka aragwa, andi ariyasaza n'imitutu. Urumva ko aho hantu nicyo bita muri zone sismic, ni ahantu ikirunga gishobora kuruka isaha iyo yose hashobora kuza umutingito isaha iyo ari yo yose yenda uyu munsi bishobora kuba nta mutingito wabaye nejo nejo wundi ariko isaha iyo yose nje mu kwezi gutashobora kuza cyangwa se uyu mwaka nukurikira ntihagira umutingito uza ariko wenda mu myaka itatu iri imbere cyangwa icumi iri imbere hakazaba undi mutingito ikirunga kikazaruka noneho ibyo abantu bubatse bigasenyuka bigasenyuka za lave zikamanuka ibitingito ikaza imihanda igasaduka nka kure mwabibonye inzu zikariduka izindi zikiyasa umva ko hangaha ni muri zone iteye ubwoba kandi iri hafi y'ikirunga none ukibaza uti ni gute ubutegetsi bujya guhatira abantu kubaka muri iriya zone babaze mwubake inzu eshatu enye muzigereke inzu za etaje enye muri Karakarezi njye nkibaza ntiko uriya meya wa Karakarezi afite amafaranga ye bwite yamuvunnye we afata amafaranga kubaka hariya munsi ya Nyiragongo hari ahantu hari umututu kuravuga ngo barebe metero ijana ngo uhereye ku mututu cyangwa se ahantu umuhanda wiyashije kubera nyine imitingito n'iki byose ngo mushobora kubaka ngo eshatu cyangwa enye we ya amafaranga yamushikiwe cyangwa ye bwite yamwene nyine yafata akayubaka hafi y'uwo mututu munsi ya Nyiragongo ahangana ikibazo ubundi abantu batekerezaga ko bavuga ati abantu batekerezaga igoma hariya munsi ya Nyiragongo hakora hari ibirunga biruka hakaza imitingito n'iki byose hari ahantu nuvuga ko ibibanza byaho byataye agaciro n'inzu zihubatse zataye agaciro kubera ko ni zone ariski zone igihe cyose igishoro cyawe niba warashoboye amafaranga mu nzu yawe igihe cyose inzu ishobora kugusenyukira cyangwa se ikazana umututu ntukibashe kwituramo ikabaye inhabitable kubera ko yazanye umututu igahengama ikagira gute urumva ko ni zone agaciro k'ibibanza agaciro k'inzu zihubatse gahita kikubita hasi kubera ko igihe cyose biriya bintu bishobora kugaruka ugasanga ibihaye biragiritse none ukibaza uti muri iyo zone ni gute ubuyobozi bushobora guhatira abantu kubaka amazu atatu cyangwa ane ese ahubwo wewe n'umuturage ashobora kuza akavuga ati ngiye amafaranga nayange ngiye gufata risque mbikore ariko ntabwo ajya kubimuhatira donc ni ikibazo aramutse umuhatiye kubaka inzu yamara kuyubaka ari we washyizemo ejo bundi bikagaruka izo nzu zikagira ibibazo ni bizagenda bite bizagenda bite uzamwishyura bizagenda n'uzazasubira bizagenda bite ahangaha ni ikibazo gikomeye nabonye ko ni ikibazo kitari mu bwitonzi cyane kubera ko ifo kumenya akarere utuyemo akariko ntuhatire abantu ubwo ariko wenda ubishaka kubikora akabikora ku giti cye ariko gufata iyo responsibility yo kuvuga ngo nimuze mwubake ahangaha etaje eshatu cyangwa enye munsi ya Nyiragongo hari umututu aho ngaho ubutaka bwariyashije ikitubwira se ko ugeze ubundi ejo cyangwa ejo bundi ibyabaye bitazagaruka n'iki kirunga kikongera kikaruka cyangwa se umutingito y'isi ukongera ukaba ibyo bintu bikongera bigasenyuka n'iki kuki ugomba gufata iyo responsibility yo gushora abantu muri business nk'izo ngizo guhatira abantu kubaka ahantu wenda nkeka ko nawe ubwawe utakubaka reka ndekeraho ngaho bo numva kigaro cyacu twakiranziriza ahangaha mu ngingo yacu twumvise ko hari ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kibangamiye Kagame kigaruka ukabona ko kimushengura kimushegesha akavuga nabi cyane ariko kandi urabona ko mu mico ye muri culture ye politique mu muco muri culture politique uko umuntu yabyita ntabwo ari capable uriya mugabo ntabwo ari capable yo kwihanganira cyangwa kwihanganira critique ngo yihanganire batavuga rumwe nawe yihanganire yumve ko mu kuyobora habaho critique kunenga no kunengwa ari ibintu muri politique biri normal ku isi yose niko bimeze ariko ibyo ntabyemera ntabwo yumva ko mu buyobozi muri politique habaho alternance abantu bagasimbura ngo ku butegetsi mu mahoro umwe akaba yavaho uyu munsi umwe akaba yajya undi akavaho ibyo ntabyumva akaba arizo mpamvu ubona bigoye kumusobanurira ibi bintu nizo mpamvu ubona avuga nabi iyo bamubwiye bashatse kumusobanurira ibintu abantu bose bumva ko ari ibintu birere mantere afite ibintu birere mantere buri wese yumva we ntabyumvira ibintu mpamvu bigorana ari abanyamakuru ari n'abari ba prime minister bo muri Singapore kumusobanurira biragoye mfite kubera ko ntabwo biri mu muco we ntabwo biri muri culture politique ye kandi ari ibintu afite byoroshye kubyumva reka ndekeraho ngaho nshime Serge na Chantal badufashije kuhanga bw'ibyuma nshime abanyarwanda bose badukurikiye kandi tubasaba kwihangana cyogamirirangiye yego kibazo cy'uburenganzira bwa muntu ntago cyavuzweho cyane ariko ndizera ko wenda mu mwiherero gishobora kuba cyaravuzweho kandi nazo mpabona Kagame aza yariye Karungu yagiye kukivuga kuri icyo kibazo ariko turasaba abanyarwanda bimere mu gihugu bihangane nta mvura idahita bagira ubwitonzi kandi bafata ingamba zatuma hagira igikorwa kugira ngo ibintu bihinduke buri wese akore responsibility ye kugira ngo abantu bashyire hamwe barebe ko hari ikintu cyahinduka mu bihe bya vuba ubundi rero mwese mugire amahoro amahoro y'Imana Imana ibane namwe turakunda cyane kuri radio itahuka nikabagime duwaro bategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'Imana. We'll be right back.